not. It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Unampenda basi mwite, acha woga usisite, na iko kiuno mkamate, mfate ucheze na yeye. Kila moja yuko bize, cheza slow usiniumize, style zote zimalize, sote ucheze na yeye. Unarudi nyuma unakwenda mbele, tikisa kiuno bega paka nyele, mizuka kipanda wepiga kelele kwenye dance floor, yeah, yeah. DJ, dodosha magoma kama yote, nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ, dodosha magoma kama yote, nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ. Watoto zuri kama mimi, wenye viuno kama feni, wana kuchora kwa pembeni, wana subiri tu kwa ita. Oh yeah. Single
and single men to make some noise, yeah.
Oh yeah.
I can't hear you.
Rewind. Bend down. Cheza.
Kwa manjo.
Hey, cheza, angusha moko. Kuna wavinini na kanga moko. Iki kiuno feni na sio kokoto. Kama weki beteni pizza kushoto. Unarudi nyuma, unakwenda mbele. Tikisa kiuno bega paka nyele. Mizuka kipanda wepiga kelele. Kwenye dance floor, yeah, yeah. Mr. DJ, dodosha magoma kama yote. Nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ. Mr. DJ, dodosha magoma kama yote. Nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ.
Better sound.